kugabanuka ni kimwe kimwe nanya gukunda nani tuzarekana na usubuni ni kimwe kimwe
imya tuni forever.
Sinzagusiga namba ahubwo numva nagupfira ni kimwe kimwe dukunda na kimwe oya na umeze nkawe na undumunda nkukunda oya sinzi ni makuri yisi wahabona urukundo nkuru mutima kundi nababyini igihinde mumuneza uzuyu munezero. Let me follow you babe everywhere you go babe kugeza iherezo ry'ubuzima urukundo mukunda ntiruzigera namba rugabanuka ni kimwe kimwe nanya gukunda nani tuzarekana na usubuni ni kimwe kimwe
imya tuni forever. Imya tuni forever. Imya tuni forever.
Mukisi nijuru bidushyize hagati niko dupfumasura urukundo tera nyikirize ninyerera unyegure twigumire mu wo munyenga umutima kundi nababyini igihinde mumuneza uzuyu munezero. Let me follow you babe everywhere you go babe kugeza iherezo ry'ubuzima kimwe kimwe nanya gukunda nani tuzarekana na usubuni ni kimwe kimwe
imya tuni forever. Imya tuni forever. Imya tuni forever.